Demo local, Damagwell, demo local, Rovan Audio, my local, Josh Producer, my local, Governor Kim, my local, yeah, my local, straight on the track, we come in the track, straight, styles and kubaza, she local, and you must have kubaza, she local, and demo sign you for Kuroba local, Obu Basi Wensala, what she local, make one not junk and I don't my local. Jambita, bambita, mulokole Amazina, gazina, gachi lokole Amazina, gazina, gachi lokole. No matter what the people talk about me, I better write decision, I can never leave it. You mo kama siso vola kuva koneda. You my everything, you my energy, my ability. Yo, that's why I move anywhere. Everything I need, mo kama no cola. You so great, God, I can never leave you. The so vola kunde kele la kuvon chakala. Kuo muwa wune zo, mana wona mferida. Urevi bibia nini nando nongo sa. Mene si me, banji ba negomba. Koda no God, you put me on next level. I'm a higher level than everybody can see. When since I kabaka wa wakabaka entalo wezi jan soka yo nazirwana. Yeah, shit. Style zen kubaza chidokole. Enyimba zen kubaza chidokole. Ndemo sanyi fukulo ulokole. Obu bazi wen salawa chidokole. Mikwa no jange na doma lokole. Jambita bapita mulokole. Amazina gezina gachidokole. Amazina gezina gachidokole.
Usije kalalamika mbaye kilo na chofanya. Wenzio wamefanikiwa wao wamezidi kosa soko. Sijui nitakuelezaje, naomba Mungu nipe lecture. Mapepo ya kijamii yamezidi kukumiss kwa hayo yote. Wenzangu tumelaaniwa, ni mwale chabari njema na uponyaji nyoyo zenu. Yesu alikuja yeka shuka duniani, alichukua laana katukomba from the castle. No, ili tuweze kupata uzima wa milele. Kila nampokea sisi ni kumpongeza. Wamgojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu juu kwa mpawa kama tai. Watapiga mbio mbio wala hawata choka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Mbele zake naye atawakuza, naye atawakuza. Save us sovereign God, hang on Jesus Christ, the boy is heard. Nimeokoka, check it. Nimeokoka, check it. Nimeokoka.